Ladies and gentlemen, this is DJ Summer Tizen. Na leo si ndo weekend sasa eh. Basi muda kupati ndo huu hapo mpaka 5 usiku. Na the party master DJ Summer Tizen. Kama uko tayari popote pale ulipo, weka mkono juu, weka mkono juu, weka mkono juu. Party time, party time, party time.
DJ Summer Tizen.
Sante kufanya mtu wangu wakati tunalianzisha show kama hivi, wakati tunalianzisha party kama hivi. Make sure hapo ulipo unasema uzuri kwa ajili ya kudance, au sio? Sinifurahi day eh. Basi tunaweka shida chini, tunaweka mikono juu, alafu tunapanjuka pamoja, au sio? Hii ni Friday Night Live. Sam peke ambapo unaweza kuparty kupitia TV yako, unaweza kuparty kupitia radio yako. Sitakufanya tu sauti ya juu sana eh, kwa sababu the party master alipo, basi bata liko hapo, party liko hapo, mtu wangu sio? Tuko tayari kupati, si ndio? You party people, let's go!
Siku mbili sija lala, sija kula,
DJ Summer Teaser.
Anaitwa Api.
Mbege uka chumba cha daru.
What the fuck?
Mechensi. I'm not so bad in the fandom, ni posti.
What the fuck? Come on!
Kura nitafute pesa, ndugu wa kweli mafanikio.
East Africa Radio.
What the fuck?
Twibe! What the fuck?
Sitaki ngu, sitaki wana fiki, sitaki watu feki. Mbia wano ni chiti, wakani umisa.
Aliyesema
utoishi bila yeye.